Blog Talk Radio.
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe araba yumva batazi ni intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RNC Viva! Viva! RNC Viva! Viva!
Shuti muteza amatwi radio tahuka ivugira Washington DC turi kuwa kabiri ni tariki yamakumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye na Dr. Etienne Mutabazi akaba ari umuvugizi w'Abanyarwanda akaba rero tugiye kuganira no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi muri cya cyumweru kigana ku isabukuru y'imyaka icumi yari aditahuka nk'uko mubizi turagenda tugana ku itariki ya 29 ariko kuko ukwezi kudafite itariki ya 29 isabukuru y'imyaka icumi yari aditahuka ni kuri itariki ya 28 ndabashimira mwese mukomeze kutwandikira abari mu gihugu by'umwihariko mudushima nyine muvuga muti twabanye imyaka icumi kandi turacyari kumwe namwe mukomeze mutere intambwe rero mukomeze mutere intambwe ari nako ari ku mugani Rwanda kuko icyo muharanira ari ukuza mu gihugu cy'u Rwanda si ukuguma ishyanga nibyo koko turi raditahuka dukangurira abanyarwanda gushyira hamwe kugira ngo dutahuke ni nayo ntumbero y'abanyarwanda yatumye ishyiraho iyi radiyo urumva rero imyaka icumi muri iki cyumweru cya nyuma rero tugenda tugana kuri iyo myaka ndabashimira ubutumwa butandukanye mukomeje kugenda muduha reka dukaze umukomerede tugiye kubana nkuko nabivuze ni Dr. Etienne Mutabazi akaba ari n'umuvugizi w'abanyarwanda Dr. Mutabazi muraho murakomeye
uraho bwana Serge ndagushuje cyane kandi nshuje n'abarimo kutwumva
urakoze cyane kuba utuboneye umwanya muri iki cyumweru nyine gisoza ibiganiro bya radita muri uyu mwaka twinjira mu mwaka wa cumi ni ibintu by'agaciro wenda twanatangira ahangaha nkawe umwe mu bayobozi b'abanyarwanda bakuru radita ukora akazi gakomeye cyane ubu turavuga tariki ya 28 ko zatwuje imyaka icumi uraho mu gihugu cya Afurika y'epfo cyangwa overall muri rusange intumbero ya radita ukura yizi kandi n'akamaro imari y'abanyarwanda navugaga kuri ubwo butumwa abanyarwanda babanyandikira ubwo wenda nawe afite icyo wabyongeraho nk'umwe mu bayobozi bakuru b'abanyarwanda
nibyo urakoze cyane kuba dufite radiyo itahuka n'iby'agaciro kuko ni ikintu twagerageje kuva tugitangira nk'ihuriro nyarwanda dushakisha uburyo ijwi ryacu ibitekerezo byacu twabigeza ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga twagerageje byinshi hari ibyo twabanjije gukora bimwe ntibyagenda nk'uko twabiteganyaga hari ibya radiyo impara byaje hari uko twatangiye dukoresha imirongo mikeya za Blog Talk Radio ariko ubu ndizera yuko Serge nka direkiteri umuyobozi umunyamakuru mbese umuntu wagize akamaro gakomeye kugira ngo iyi radiyo igeze aho igeze ni weho tubikesha cyane tubikesha bagenzi bawe mwagiye mukorana ndetse tunibuka n'abantu bose banyuze kuri radio urwego banyuzeho urwariro rwose aho baba bakorera aho ariho hose z'abasosiyete sivile yaba ndetse n'abahisemo izindi nzira bakora ku yandi maradiyo ariko umuntu wanyuze kuri radio agatanga ibitekerezo uyu ni umwanya mwiza wo kumushimira
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi insanganyamatsiko y'uyu munsi rero ndagira ngo dusubize bimwe mu bibazo twandikirwa n'abanyarwanda ku by'umwihariko ababona ko RNC ariyo mizero rukumbi y'abanyarwanda ariko bagaterwa impungenge n'imvugo za Leta y'u Rwanda ikunda kutwita umutwe w'iterabwoba umaze iminsi wumvikana cyane muri ibiganiro by'ikora mu minsi ishize ku maradiyo usobanura icyo kibazo ndetse nanashimira n'abayobozi batandukanye bo mu ihuriro nyarwanda iyo baje kuri radiyo ko bagerageza gushimangira yuko tutari umutwe w'iterabwoba ndagira ngo unyemereye twinjire kuri iyi ngingo nkubaze impamvu Leta y'u Rwanda ikomeza gushyira ihuriro nyarwanda RNC ko ari umutwe w'iterabwoba none ugasanga b'abanyarwanda batwibonamo batwiyumvamo cyane cyane urubyiruko baterwa ubwoba bati ihuriro nyarwanda n'abagizi ba nabi ni umutwe w'iterabwoba bagerageza kudisconnectinga n'abo banyarwanda niyo nsanganyamatsiko ngira ngo twibande uyu munsi rero bitewe n'ibibazo nagiye ndandikirwa none udufashe nk'uko mubibona mwihuriro nyarwanda usanga biterwa n'iki Dr. Mutabazi kuba Leta ya Kigali iduhoza mu kanwa ivuga ati ihuriro nyarwanda ni umutwe w'iterabwoba
ndagira ngo rero Serge nkubwire mbwire n'abanyarwanda batwumva ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda ko abantu bakora nk'uko ihuriro nyarwanda rikora ntabwo twagombye gutangara Leta y'u Rwanda ivuze ngo turi umutwe w'iterabwoba cyangwa ahubwo baba bateraga n'intambwe bavuga bati ni umutwe uduteye ubwoba ndavuga abari mu butegetsi kubera yuko iyo babuze ikindi nicyo bazana imbere ariko rero kugira ngo ibi bisobanuke neza ndagira ngo nsubire inyuma gatoya kuko twafashe umwanya uhagije kugira ngo turebe aho bavana uko kutwita ngo ni umutwe w'iterabwoba urebye wasanga hagati y'umwaka w'ibihumbi 2010 kugeza nko mu 2014 baravugaga ngo RNC no mu 2010 kandi uribuka ko RNC yagiyeho mu kwezi kwa 12 w'ibihumbi 2010 ariko icyo gihe bavanga kuva mu 2010 ngo kugeza mu 2014 ngo RNC ari umutwe w'iterabwoba hari imanza nyinshi zabayeho mu Rwanda izirimo bitwa ba Lieutenant Joel Mutabazi waregwaga ngo kuba ngo yarahaye amabwiriza ngo abantu ngo bateye amagrenade ngo mu mujyi wa Kigali aho bita ku Kicukiro inshuro ebyiri hakagira abantu bapfa ndetse n'abandi bakomereka ariko icyo gihe urebye nk'itangazo polisi y'u Rwanda yasohoye icyo gihe nko mu kwezi kwa cyenda hagana aho ngaho yavuga ngo abo bantu babafashe nyuma baza kuvuga ko bafashemo na Joel Mutabazi bati twagufatanye telefone wajyaga wandikiranaho n'undi muntu nawe wandikiranaga na bamwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda urumva ni ugushakisha bati hari abantu twafashe tujye ntibavuze amazina yabo wenda byaje kugaragara mu nkiko bandikiranaga na Lieutenant na Mutabazi hanyuma hari umuntu bavuganaga nawe uwo muntu hari uwamutumagaho ndibuka ko icyo gihe Serije hari abanyamakuru baje kundeba iwanjye mu rugo aho ntuye barambaza batise nk'umwe mu bayobozi b'ihuriro icyo gihe nari nungirije umuhuzabikorwa w'intara ya Afurika y'Epfo bati ibyo bintu mubibona gute batese ubu ntabwo waba ukeka ko Colonel Karegeya yari akiriho cyangwa Jenerali Kayumba koko baba aribo bakora biriya bikorwa naratangaye ndamugaje ntikagira inkuru umujenerali kuri igikorwa cyo gutera grenade imwe ebyiri mu mujyi wa Kigali Kicukiro ari muri Afurika y'Epfo arinzwe n'inzego z'umutekano za Afurika y'Epfo ibyo byari bikurikiye ko General Kayumba aho bagerageje kumurasira mu kwezi kwa gatandatu muri 2010 leta yahantu yahise imuha umutekano udasanzwe ni ukuvuga ko yaba ari aho yajyaga yaba ari n'abo baganiraga habaga hari buri gihe abashinzwe umutekano ndamubwira nti ibyo bintu ntibishoboka atese Karegeya nti Karegeya nawe rega nawe agendana nabo nari maze igihe mpuye na Karegeya yari akibafite yaratarabarika buriya impamvu banamwishe ni uko abarindaga umutekano we yari yavuze ati ndabona bikabije reka mbyihorere aho ngaho nakubwiye ngo aho byahereye mu 2010 grenade zatangiye no guterwa General Kayumba icyo gihe akiri na ambasaderi icyo gihe bavuga ngo zigomba kuba ziterwa n'abantu bakorana na Madame Victoire Ingabire ngo na FDR ibintu nk'ibyo aho Kayumba ahungiye nibwo babizanye noneho uziko haje no kwimanza baje gutanga impapuro zo gufata abantu cyane cyane baregamagamo abantu abayobozi bahoze muri FPR bane navuze General Kayumba navuze Colonel Patrick Karegeya ndongeraho na General Gahima ndetse na Theogene Rudasingwa bati mu byo babaregaga bimwe bavuga guhungabanya umutekano w'igihugu kandi badahari ariko icyari cyababaje leta cyane ni uko bari banditse Rwanda briefing ibyo rero kugeza mu 2014 imanza zabayeho hanyuma ntibyongera kuvugwa mu 2018 urumva hagati yacemo nk'imyaka ine haje ikindi gishyashya icyo gishyashya cyari ukuvuga ngo RNC ngo ifite ngo ibigo ngo yitorezamo ngo mu majyepfo ya Kivu icyo gihe byaje muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zari zarashyizweho kugira ngo uzige ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo icyo gihe twakoze ubushakashatsi dusanga muri icyo gihe muri utwo duce twombi hari imitwe nibura igeze ku 150 kandi turi hano duce tuvuga ikinyarwanda icyo gihe twandikiye iyo kipe y'impuguke za runi turazibwira tuti ibyo bintu tuvugaho ntabyo ubishingiye icyo gihe muri raporo bari basohoye mu kwezi kwa 12 mu 2018 iyasohotse ya nyuma ntabwo icyo cyagarutse ibyo byahise birangira nyuma twumvise ibitero ngo byagabwe mu Kinigi ukibaza uti arenise ko twiyizi serije ko na uri mu bayobozi ndetse n'uwabishaka wundi yatubaza ati muri bande twamwibwira birana tumanza gusubiza ikindi kibazo wambajije abo bateye ko muvuga ko mwababonye turibuka ko icyo gihe bavuze ngo bishe abaturage ndavuga leta y'u Rwanda ntibagize ntibanemeye yuko bene abantu bishwe aribo babihambira icyo gihe bahambye abo bantu bose bapfuye mu cyubu kimwe kugira ngo bazimangate ibimenyetso aho bagakomeza RNCF DRR n'ibindi n'ibindi baje no kugira ngo kuba barongeye zimwe cyangwa baravuguruye zimwe mu ngingo z'igitabo cy'amategeko aha n'abavuga ngo bo bagomba gusobanura ibyerekeranye n'iterabwoba uko babyumva twumvishe ibiganiro byabereye mu nteko ishinga amategeko ariko iki nicyo nuko leta zose zimeze kuriya zifite abantu batavuga rumwe nazo zumva nta rurindi zina zabita uretse kubita ngo ni imitwe y'iterabwoba iriya leta mu Rwanda iza ahantu yavuye kandi n'imikorere yayo ndavuga ubwo muri 1990 cyangwa kuva mu 1987 batera bazi uko bitwaga icyo gihe bazi uko barwanaga bazi n'icyo barwanaga bazi n'uko babisobanuraga no kuvuga ngo iyo wumvishe abantu bari muri leta y'ubu bashaka kukubwira bo ko ibyo bakoraga bari babifite uburenganzira karemano ni ukuvuga ikintu umuntu yakwita mu gifaransa bumvaga intambara barwanaga icyo gihe n'uburyo bakoreshaga n'abasivili bayigwagamo byari ibintu biri legitime indi mpamvu baravugaga bati twabaye hanze igihe kirekire ndavuga abatutsi bari barahunze muri za 1959 na nyuma yaho bati twebwe tufite uburenganzira karemano bwo gukoresha uburyo bwose tugataha abo bicaga barabizi nge nari mukuru grenade bateraga mu mugi turazizi amaraporo yakozwe ni menshi wenda twazabonera n'igihe tukagira ibyo bone barabikoraga biragaragara ko ubu babyibagiwe noneho twebwe tubabwira tuti reka dukemure ibibazo mu nzira y'amahoro na nkaha navuga ibaruwa twandikiye Perezida Kagame ku itariki
ariko utaragera kuri iyo baruwa Dr. Mutabazi ntabwo ari ukukurogora utaragera kuri iyo baruwa kuko turaza kuyivuga wenda bibaye ngombwa wakomoje kuri Lieutenant Mutabazi washimuswe i Kampala muri Uganda ajyanwa mu Rwanda yibwe urumva iyo ni violation y'uburenganzira bwa muntu kujya gushimuta impunzi irimo muri protection ukayitwara nyuma ukaza kuyirega ibirego by'uko ikora ibikorwa by'iterabwoba icyo ni ikibazo cya mbere ngira ngo wenda kugarukaho ugaragaze umuntu ujya gushimuta impunzi hanze uko twabyita ikindi cya kabiri wavuze kuri kiriya gitero cyo mu Kinigi n'uyu munsi mbona muri The New Times urugiye bagaruka bavuga bati abantu ba RNC bari mu manza basabiye imyaka n'iyi kandi nabo bakavuga yuko bari abantu bo mu Kinigi bateye nk'uko bisobanuye n'ibyo kandi turabyibuka byari senariyo igaragara buri munyarwanda wese ko biriya bintu bidafututse abo bantu barabitwitirira raporo y'umugukezaro nawe ikomoje avuga ko yaduhanaguye icyo cyasha nyine leta y'u Rwanda yaradushyizeho ariko leta ya Kigali itigeze ibyemera ngo ikurikirane ibi mu maraporo nduhungira yakomeje kujya biririmba nyeka ari nubwo bafashe umujyi wo kujya bavuga bati tugumanira izina ko ihoro nyarwanda ari umutwe w'iterabwoba nubwo wanyeretse ko byatangiye mu mwaka 2010 ariko nyuma y'iyi raporo y'impuguke za Loni iya mbere yari yadushyizeho ariko iya kabiri idukuraho bitewe n'uko nta evidence babonye bisa nk'aho leta y'u Rwanda yari yashyizemo akayabo k'amafaranga kugira ngo babyandikishe muri ubu buryo nyuma yaho nta kintu cyahindutse niko bikimeze ibyo byose bitatu bishamikiyeho kwiba Mutabazi muri Uganda igitero cya Kinigi n'iriya raporo y'impuguke za Loni ndagira ngo ngere ngaruke byumvikane kuri audience dukurikiye irebe uburyo ibyo bintu tugomba kubyirengagiza
nibyo nari nako mujo nawo bisubiyemo reka vere kubyariyetse na Joel Mutabazi ntabwo gusa icyo bakoze ari ukumushimuta mu Uganda nka Mutabazi mu ku gitike ahubwo no kujya muri Uganda kuko Uganda ni igihugu cyasinye ku masezerano mpuzamahanga arengera impunzi yaba ari ayo muri 51 ndetse yaba ari n'amasezerano nyafurika yo muri 69 nuvuga ko igihugu cya Uganda cyari gifite izo nshingano amakuru twagiye tubona nuko Mutabazi yavanywe mu nzu yarindirwaga umutekano mbese habaye ibikorwa binyuranije n'amategeko hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'uwari ushinzwe polisi mu Uganda inspekteri Kale Kayihura ibyo yarabihaniwe nziko n'umukuru w'igihugu yavuze ati ibyo ntabwo ari byo ko bigomba kuba hano mu gihugu cyacu leta rero y'u Rwanda yagomba kumenya ko niba hari umuntu uwo ari we wese ukekaho icyaha aho ari hose hari inzira z'amategeko zigomba gukurikizwa niba hari icyo bakekaga kuri Joel Mutabazi twabihakanye nta cyari kiriho bagombaga kugenda bakavuga ati uyu muntu kubera impamvu izi n'iziga zagatanga amadosiye wenda leta Uganda yasanga bifite ishingiro ikaba yagira ikibikoraho si byo byabaye baragiye baramuzana ku byo mu Kinigi rero naho nakubwiye ngo abayobozi ba RNC bose barazwe ndetse n'abayoboke baca benshi barazwe leta y'u Rwanda bakoze amaperereza bayafasha abantu nta zina na rimwe tugeze twumva ngo nitureba kuri liste y'abayoboke dufite dusangemo ko hari umuntu ufite izina rinini uzwi wafashwe mu gitero cyo mu Kinigi aho ndagira ngo rero mvuge yuko kuba uvuga izina RNC gusa aba urubyiruko mu Rwanda rukabyumva abantu bose bari bato muri za 94 babazi bati uyu mukuru w'igihugu uyu mustari wacu uyu mukinnyi wa filime wa yahari ibyo arimo kutubwira buriya bifite ishingiro ndagira ngo mbabwire ko nta shingiro bifite kuko RNC turazwi tuboneka ku mugaragaro n'ubu turimo kugana ikiganiro tutihishe baza aho turi itumanaho muri iki gihe riroroshye imikoranire n'ibihugu iroroshye uramutse ushatse umuyoboke wa RNC wari wose wamubona ariko rero hari ikintu ngira ngo nkubwire mu Rwanda bo bafite amategeko menshi nuko ari birebe muri ayo mategeko niba basanga atatuma bagera ku byo bifuza cyane cyane ku byo umukuru w'igihugu nabo bakorana nabo batekereje nicyo gituma bakoresha bene ubwuryo ndatanga ingiro umukuru w'igihugu rimwe araho muri Amerika za Chicago yaravuze ati twebwe ntidukurikiza amategeko nta bitabo by'amategeko tugira dukurikiza uzamwumva kenshi avuga ati ibyo bintu by'uburenganzira bwa muntu azi ko icyo ari ikintu isi yahagurukiye kuva mu 1946 kugira ngo harangire imyiryane intambara zabaga icyo gihe bashyiramo ingufu bashyiraho ofisi ibishinzwe bashyiraho za mekanizme nyinshi ndetse no muri Afurika uzi la charte africaine de droit de l'homme et des peuples ariko ku mukuru w'igihugu akubwira ati jyewe ntacyo bimbishe kandi akabisubiramo atari rimwe atari kabiri atari gatatu ahubwo ari kenshi ibyo bigomba kugira icyo tubwire icya mbere nta mategeko atugenga iby'uburenganzira bwa muntu ntacyo bitubwiye ibyo akabibwira abanyarwanda wamubonye n'igihe yajyaga mu Burayi arimo kuvugana n'umunyamakuru atuye France 24 hari n'umukomiseri w'Uburayi avuga ati twebwe ibyo ntimukabitubwire yego azagushakira izindi ibindi bisobanuro hari n'amaudio wenda nawe usanzwe wumva asobanura impamvu bagomba kwibasira abantu azakubwira ati tuzajya twica ibyo azi ko amategeko atabyemera ariko yavuze ko atayakurikiza hari urundi rugero hari umusirikare wahoze avugira ingabo umanzi witwa Jije Rutaremara uwo mugabo yigeze kuvuga wenda twabibona ati twebwe ntabwo dukurikiza amategeko dukurikiza ubushishozi aho yasubizaga abantu baba bafunguwe bakongera bagafatwa nuva rero ngo ikibazo ntabwo kiri kuri RNC igomba guhora yisobanura ikibazo kiri muri leta y'u Rwanda ifite ibyangombwa byose ariko ikubwiye ati twebwe ntidukurikiza amategeko. Serije sinzi niba ukinkurikira.
Ndakumva neza ndanagukurikiye kandi ibyo uvuga bifite na fact bitewe nuko ibi ni ibintu tuwari mu buryo tugarukaho wari ukomeje kuri icyo kintu kigaragaza uburyo abanyarwanda barengana kandi akaba aricyo cyahagurukije urunyarwanda mu itangazo mwasohoye tariki ya kabiri ukuboza umwaka wa 2021 mwagarutse kuri icyo kintu mu itangazo ry'urunyarwanda mugaragaza impamvu ibyo leta y'u Rwanda ivuga atari byo tutari umutwe w'iterabwoba ahubwo twahagurukije no kugira ngo turwanye akarengane cyane cyane dukosore ibyo tubona bipfuye mu Rwanda. Wari ukomeje ku magambo ya Kagame aho nyine anigamba ati isasu ntabwo ritoranya dufite amoko y'ubutabera wari utanze urugero rwa Jira Rutarimara wari utanze nanone cyangwa twabyibutsa nanone aho Kagame avuga ati dufite amoko y'ubutabera atandukanye ibyo bintu byose nibyo byahagurukije urunyarwanda riravuka ni nayo mpamvu tubidenonsa ariko kugira ngo leta y'u Rwanda ibyumve igahitamo kuvuga ati mwe muri mutwe w'iterabwoba nk'urubyiruko magingo yari twumva cyangwa abandi banyarwanda bakiri bato mu Rwanda babumva ibyo tuvuga bakumva n'ibyo leta y'u Rwanda ivuga akenshi navuga ko baguma mu rujijo hagati aho ngaho mu bisobanuro mute mutabazi.
Ikibazo rero wavugaga nibyo koko iryo tangazo twarisohoye ryari itangazo ryanditse mu Gifaransa mu Cyongereza ndetse no mu Giswahili kuko akenshi tuba tugira ngo n'abantu batari abanyarwanda basobanukirwe neza ibyo baba basomye mu makuru ni ngombwa rero ko bene ibyo bintu tunabona n'umwanya tukabisobanura cyane cyane tukabisobanurira urubyiruko rw'u Rwanda. Navuze imyitwarire ya leta aho umukuru w'igihugu ndetse n'abategetsi bakuru kuko buriya twongeyeho na n'uri wahoze ari ministre w'ubutabera Johnson Busingye iyo akwemereye ati twa leta yarishya amafaranga yo kuzana Rusesabagina iyo ubonye bahamagaye umupasiteri bishop akaza mu rukiko aje gushinja umuntu avuga ati naragenda mufuka umuntu wese ushyira mu gaciro cyane cyane urubyiruko yagombye kubona imikorere ya leta kuba rero yita abantu imitwe y'iterabwoba nta gihamya nk'uko twabyerekanye nibyo twashatse gusobanura bihagije muri iryo tangazo twasohoye ariko rero twashatse kugira ngo twerekane ko uretse ibyo biriya binyamakuru byo mu Rwanda byandika za igihe.com za rushyashya za Kigali Today za Virunga Post za The New Times hari abatoneye amazina terrorist outfit babuze n'icyo bakoresha icyo cyongereza bagikoresha gusa mu kubyurubyiruko turagira ngo tubabwire ko tutari umutwe w'iterabwoba nta muyobozi n'umwe wihurije batazi ahari abayobozi bihuriro nabivuze bose bazaha intara dukoreramo zose inzego dukoreramo zirazwe dukorera mu bihugu byiyubashye nk'andi muri South Africa tubonana n'abategetsi tukavuga tuti turi ihuriro nyarwanda RNC tujya gukorera inama ahagaraga ntitujya dukorera inama mu bwihisho bagenzi bacu baba mu Burayi mu Bwongereza mu Faransa mu Bubiligi mu Budage muri Autrichia ahandi abo muri Canada abo muri Leta Zunze Ubumwe abo ni abantu bakora ku mugaragaro nta mutwe w'iterabwoba n'umwe nzi ukorera ku mugaragaro ikindi nta mutwe w'iterabwoba ujya wakimishyikirana ibyo turagira ngo tubivuge wenda kuba mu Rwanda barashyizeho icyo kintu nuko wenda wavuga uti nicyo rimwe na rimwe kijya ku isoko babonye harabayeho kiriya gitero cy'iterabwoba cyo cyabaye muri Amerika basenya The World Trade Center cyangwa biriya byabaga birimo ba Osama Bin Laden cyangwa ibintu bya Al-Qaeda bati buriya natwe tubishyizeho tukavuga ko abari umutwe w'iterabwoba ati wenda byakumvikana ntabwo byumvikana iyo binaniranye perezida zashakije avuga ati n'abajenosideri nabwo abantu baraguseka kuko ntabwo wafata abaturage b'igihugu cyangwa ngo bita abajenosideri hari umuzi hari babiri hari bacyuzi wavuga uti mere ku binyetso nibiribi kandi ukanacisha make akenshi ubutari n'umunyamategeko ibyo ni ibibazo bigomba gusobanurwa n'abanyamategeko bafitiye ubushobozi n'ububasha perezida rero turamwumva ko iyo yabuze ikindi kintu abwira abanyarwanda cyane cyane rero yabibwiruko agenda ati abandi imitwe y'iterabwoba si we wenyine uzasanga abajyanama be uwa hafi ni nka General Kabarebe uzasanga abandi bakorana nk'abasenateri ba Jean-Pierre Dusingize Mungu bavuga amagambo ahubwo wasanga ahuye neza neza n'igisobanuro cy'iterabwoba niba uvuze nka Jean-Pierre Dusingize Mungu uti abatwiciye ntuvuze amazina yabo uti tuzagenda tubashakisha hanze tubahungete harya ibyo byitwa ngo iki kandi bwacya bikaba ihuriro kuri bamo kw'abantu bari bumva ihura hari umuntu ryishe mu Rwanda ni kangahe perezida bivuga ati nakwica kandi bugacya ingogo zikagarama ari nyabihavuze ati tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu kandi nibyo byabaye ati inyubako avuga Kigali Convention Center atuyegereye ati nakwica metere nta bwoba ahegereye koko baramurasa urabyumva ntabwo nigeze numva na rimwe urubanza rwabayeho ruvuga uburyo metere nta bwoba yapfuye urabyumva ibyo ni ibintu perezida aba yavuze tubaze dusubiye inyuma tukabara abaturage bagiye baraswa bashaka kujya guhaha aho bafungiye umupaka na Uganda kuva mu kwezi kwa gatatu kwa kabiri muri 2020 ni benshi ese nk'abaje kwica Karegeya hano kandi ni ikintu cyabaye abategetsi b'u Rwanda bivuga hari benshi uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabivuze ati uriya yari umwanzi w'igihugu nacyo wenda turi bukigarukeho avuga Karegeya ati nta muntu twakamugiriye uwari ambasaderi muri Afurika y'Epfo Vincent Karenga ambasaderi ubungubu ikinshasa muri Congo ati Karegeya rwose we are not missing ntabwo twamubuze ntabwo twamuririra uwari ambasaderi mu Bwongereza Nkurunziza ati umwanzi w'igihugu perezida nawe ati ahubwo nibaza impamvu abo bantu mutabica urubyiruko rw'u Rwanda turagira ngo bene ibyo bintu babye babyumva be kugira ngo bafunge amaso bafunge n'umutima kuko ibyo nibyo biteza ibibazo nibyo bituma tugeze aho tugeze hano niba nkuko natangiye mvuga abanyarwanda bari barahunze muri za 59 kubera impamvu zinyuranye bavuga bati twaharaniye uburenganzira bwacu ni n'ibintu twibuka leta yahozeho nibura yaravuga ati muzaze murebe nubwo enda kitari igisubizo gihagije ariko bavuga ati muzaze murebe ntabwo wazaga bamwicaga twigeze kuvuga ko na Kagame yaraje nibura ishuri byaje kureba nyirasenge Gicanda ntawa muri urwara hari komisiyo nzi yashyizweho na perezida Habyarimana ndabizi icyo gihe nari mukuru yo kwiga ku kibazo cy'impunzi wenda icyo batari bakagezeho nuko bavuga bati tuzaza n'abasirikare tuzabazana icyo leta ivuga ngo turigenga icyo tuzakireba bahitamo gutera kubera ko ibyo bavugaga icyo gihe ntibyari bihagije bangaga ko nuzana igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro umugambi wo gufata ubutegetsi batazawugeraho neza ibyo tugomba kubyibuka tukabisobanurira n'abanyarwanda bose kandi buri wese akumva ko kuvuga ibintu uko byakabaye wenda nge ne gukoresha rya jambo abantu bavuga ngo tuvugishe ukuri oya tuvuga ibintu uko byakabaye byagenze gute habaye iki noneho tugereranye n'ibibungu amagambo avugwa n'umukuru w'igihugu abakozi bakuru n'ibikorwa bikurikiraho noneho urebe ibikorwa bikorwa na leta perezida akabisobanura akavuga n'impamvu byamenye amaraso n'ibyihuriro dushakira aho ngaho icyo ni cyo twifuza ko urubyiruko rw'abanyarwanda rwasobanukirwa kuko batabyumvishe gutyo bagakomeza gukoma mu mashyi aribo bazaba bihemukira ndetse perezida bazaba bamugira nk'abamwami babidishye umwami babidishye baramubwiraga bati yavuga n'umuntu wari warigize bajeye ageze aho abagisha ngo uruhu rw'imparage ashaka kugira ngo ase neza arwambara rugi rutaruma rumwumira akajya avuga ati uruhu rurankanyeze batiruwa kanyeze mwidishye no mu Rwanda nibyo babaho hari abantu b'abasore mu Rwanda bangana bari mu myaka ya za 30 biza amashuri bagize amahirwe nk'aho bakumvishe ko ari bo Rwanda rw'ejo ariko njya mbona ku mbuga wavuga nk'aho bagushubije ahubwo akumva ko ari ugutukana niwo muco mushya washa cyokora ntabwo abarenganye kubona perezida batukana ariko rero nanone abantu bibuke ko ibintu umuntu yakoze ari wibazwa ku giti cye Serije nabaye navuze amagambo menshi ariko numva nagerageje kugusubiza ikibazo wari wambajije urakoze
urakoze cyane Dr. Mutabazi ibisobanuro byawe kandi biranumvikana tukiri nangaha nakwibutsa nyine ko Kagame akunda kuvuga ko afite abanzi benshi hanze y'u Rwanda ko no mu gihugu barimo izi mvugo muzifata mute mu mwihuriro iyo avuga ati mfite abanzi hanze y'u Rwanda no mu gihugu nk'umwe n'Abanyarwanda izi mvugo muzisobanura mute
urakoze cyane reka twongeho n'ikindi uravuze uti perezida Kagame nawe hari aho avuga ati ninjye perezida umwe kandi ibyo nibyo perezida n'umwe perezida w'igihugu burya niwe muturage wa mbere ufite ubushobozi abo banza avuga ni abanyarwanda ntabwo yari yavuga ati umunyamahanga uyu nguyu kanaka ngo amuvuge mu izina ati n'umwanzi wanjye ni abanyarwanda azakubwira ati abitwaje intwaro FDLR muri Congo ati ni abanzi banjye azakubwira ati abo hanze abo bo mu ihuriro nyarwanda aba bavuga ni abanyarwanda nta myaka ishize nawe agiye mu cyiciro bitaga inyangarwanda none ubu ngubu yahinduye umuguno ubu dusigaye inyangarwanda ikibazo uribaza uti kandi binino tubisubiyemo kenshi ariko ubwo urwo Rwanda twanga ni urushye ni imisozi twanga ni abantu twanga ni ababyeyi bacu n'inshuti zacu ni bamarume abo banyarwanda twanga ni bandi twebwe icyo tuvuga ndavuga ihuriro twe nta banzi tugira habe numwe nta munyarwanda numwe twanga abanyarwanda turabakunda cyane nicyo gituma tuba twicaye turara amajoro tubavuganisha nizo mpamvu nta munyarwanda duhutaza nta munyarwanda twari twasenyera nta munyarwanda twari twambura utwe nta n'uwo twari twaryurwa nta muntu wo muri RSN nabona wafashe abana b'abakobwa nkabira byabaye musanze bafata umwana w'umukobwa bamukubita bamuhuriyeho ntitubikora nta banyarwanda tuye twoze ubwonko ntabwo dufite ikigo nk'iki mutobo ntabwo dukora propagande yo guhemukira abanyarwanda nta na rimwe tujya twihererana abantu bamwe ngo tubigishe kwanga abandi kabarebe yarabikoze igihe yahuraga n'abana b'abacikacumu ababwira ati muhaguruke mwambare mutere bahaba imana babiza imana banshimiye imana ati nibyo nasomye mu kinyamakuru cyo muri Lesotho yarazi ko ari mu kubabeshya Serge njye mba muri Afurika y'Amajyepfo nakubwiye yuko nta munsi z'abanyarwanda ziba muri Lesotho ntabwo ushobora gusanga abo bashimye imana aho niho hateye ikibazo aho abantu bakagombye gusobanura rubanda cyane cyane bahereye ku makuru amateka ashaje babayemo ngo bavuge bati dore ubwo dufite minsi nk'ibyo kabareba ngo turi mu gihugu turi muri leta dufite minsi dufite uburyo nk'aho bakoresheje uburyo ahubwo bukoresha mu kujya kwibasira abanyarwanda gushimuta ba Cassian mu kujya kwica ba Revocate mu kwica ba chairman wacu bamuriki ubu ejo twahoze tumuzirikana kuko hashize umwaka bamwishe urubyiruko rero rwo mu Rwanda rugomba gusobanukirwa icyo kintu ko twebwe nta banzi tugira ndavuga ihuriro turabivuga no mu bikorwa twerekana ko dukunda abanyarwanda cyane Serge rero ibyo bintu byo guhimba abanzi ni ibintu byagiye bibaho muri za leta z'ibitugu mu Burusi byabagaho umugabo witwa Stalin wategetse Burusi iniyo socialiste sovietique y'Abarusi muri za 1933 yapfuye muri 1953 niwe burije wakora guko ashoboye kose kugyanga abone abanzi abitwa ba Leo Trotsky yiciye muri Mexique naba abantu bose bari barajyanye mu butegetsi yarabishara amabamara ndetse nawe bakeka ko yaruzwe n'umwe mu bari bamwigirije buri gihe ahora agashaka abanzi perezida w'u Rwanda icyo kintu aragifite mu mutwe kandi ntabwo gifashe uzumve no mu mibanire n'ibihugu ahora ashaka abanzi akatari kereje mu ndarahiza ministre w'ibikorwa remezo n'umwungirije yaravuze ati dufite ibibazo muri Congo arahaguha kati ibyibirebire kandi uwo mu perezida utigeze ahinduka nta gihe cyari gishize avuga ati dufitanye umubano mwiza uzarebe zisukura avuze mu kwa gatanu urebe nibyo yavuze hashize ibyumweru bibiri mu Buganda nuko twavuze kenshi igihe Mademoiselle Teta umukobwa wa General Bigema yashingirwaga yaravuze ati abaturanyi n'abanzi ariko abanyarwanda bumva iryo jambo burye abanzi kwica biva mu kanwa k'umukuru w'igihugu kandi bakamuha amashyi ubwo bumva hatari ikibazo koko nyamara mwihuriro iyo mvugo ntituyigira nta niyo tuzagira nta niyo tuzigisha kuko ntabwo ifasha abanyarwanda serije murakoze
urakoze cyane comrade Dr. Tere Mutabazi warukomoje kumusangira ngendo safe ba Moriki umaze umwaka nyine yishwe ni tariki ya 21 z'ukwa kabiri 2021 umwaka urageze hari icyo iperereza ryagezeho cyangwa hari icyo mutekereza mwaramenye kugeza amagingo aya ni nyuma y'umwaka nzi neza yuko hakorwaga investigation kugeza amagingo nyuma y'umwaka kuko turavuga umwaka uruzuye nyine byarangiye gutya hari icyo muzi turacyavuga kuri aka karengane nyine gakorerwa abanyarwanda n'abanzi Kagame avuga bari hanze y'u Rwanda ni muri uru rwego twibuka umuvandimwe Sefu Bamporiki
baravuga ngo ntawe uyoberwa umwibyoberwa hamuhishe buriya n'ikimenyetso waheraho ni imvugo ziba zarakurikiye yitwa ry'umuntu twarazumvishije twabonye babitangaje wakunze kuvuga Nduhungirehe agomba kuba ari we wenda washindutse abo bita abasazi b'ibwami ni abantu burya umwami yabaga hari ibintu ashaka kuvuga ariko atabyivugiye akabwira umwe mu bagaragu bamwegereye akabivuga nibyo Nduhungiye n'uwitwa Edouard Bamporiki bakunda kuvuga turabimenyereye ku byerekeye rero ni mapeza ku bishe Bamporiki nk'uko bivuze icyo ni ikibazo kiba kiri mu nzego za polisi hari ibyo tumenya ariko rero dugasabwa no kutabivugaho cyane igihe bigikomeza ni ikibazo cyaduhangayikishije kiduhangayikishije ariko ni ikibazo nibwira ko dufite icyizere cyinshi ko bizamenye bizatangazwa kuko urazi n'igihe bicaga karegeya byafashe igihe ariko habaye ikindi gihe ko amapeza yakozwe n'ibyavuyemo byagejejwe imbere y'urukiko n'amazina y'ababigizemo uruhare aravugwa muri iki gihe ibi birero bireba nyakwigendera chairman wacu Sefu Bamporiki naho nuko bimeze ntabwo byafasha ko muri iki gihe tuvugaho byinshi aho iperereza rigeze ariko ni ibintu dukurikirana
urakoze ubisobanurira neza ariko byari birimo nyine muri kiriya kibazo gikurikira imvugo za bakabarebe n'abandi bose badusinyize mungu mu guhungeta impunzi z'abanyarwanda usanga rero izo mpunzi Kagame yita abanzi ubwo twareba kuko Kagame yita abanzi avuga ngo afite abanzi benshi hanze y'u Rwanda nimunzi cyangwa n'abayoboke nabo babareba umutekano wabo bakunda kuvuga bati mutugira nama kimu umutekano wacu sekirite yacu nayo ni importa usibye gukora politiki gukora ubukangurambaga ariko dukwiye no gusigasira umutekano wabo icyo kibazo gikunda kutugora ku banyamuryango no ku mpunzi ziri hirya no hino zibasirwa na Kigali zitwa na Kigali iyo zivuga ziti ntabwo muduha umutekano kandi twe turi impunzi kimwe nabo bakumva yuko nabo twabaha sekirite kandi natwe turayikene turayisaba leta dutuyemo ariko nk'isanganya nk'iyo zibaye bishe nka sefu bamuriki bagashimuta abandi usanga n'abandi bavuga bati natwe muduha umutekano mubwirizwa leta ziduha umutekano usubiza iki abo bantu batubaza icyo kibazo bisa nk'aho umutekano wabo tutawuha agaciro
ni ukuvuga ababaza icyo kibazo gifite ishingiro ariko kuba gifite ishingiro ntibivuga byanze bikunze ko cyoroshye gushyira mu bikorwa hari abantu bakeka uti koko ubungubu bari ku karubanda cyane cyane abayobozi twavuze nk'aba Patrick Karyaba bishwe tuvuze General Kayumba bagerageje kwica inshuro nyinshi ndetse n'ingamba leta hano yafashe ariko n'abandi izo ngamba zirafatwa umutekano wa mbere burya umuntu niwe uwiha cyane cyane iyo ari ku rugamba rw'impinduramatwara nk'urunguru turiho akamenya abo bagendana akamenya abo bakorana kuko nanone tujya dukoma urusyo dukome n'ingasire uzasanga muri izo mpunzi uvuze hari abirwa bakururana n'abari buhungabanye umutekano wabo twumva bibera za Malawi usanga n'abantu biraye bakavuga ati abantu babiri batumereye nabi giramata tumereye nabi sada tumereye nabi abantu bamaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro umutekano w'abantu nibo biri hari abazakubwira ati ndumva nta kigenda aba baza Mozambique za Zambia za Malawi nahavuze nkaho yakwegera inzego zirakumva ko umutekano we uzubahirizwa n'abari Kigali cyangwa azasimbukira hirya gato muri ambasade ifite nk'abakozi umunani ati umutekano wanjye urugarishwe ndibwira ko umuntu ahari yihereyeho mu mikorere ye agomba kumva ko afite n'inshingano zo kubahiriza umutekano icyo ni icya mbere icya kabiri igihe cyose ugize icyo ukeka wegere inzego zikwegereye za polisi cyangwa n'izindi iyo bidashobotse jya unabibwira twebwe mu ihuriro twagiye kenshi dukora ibikorwa bigamije kubungabunga umutekano w'abantu aha ntabwo mvuga ngo serije tuzakuzanira abantu bo kukurinda aba bodyguard nta bushobozi dufite nta nubwo ahubwo mu bihugu bimwe bene ibyo byemewe ntabwo ubwo bushobozi twabibona ihuriro rero ntabwo byaba biri mu gaciro kuvuga ngo niryubahiza umutekano navuga fizike uriha abantu aba bodyguard ariko kuba twakora ibindi bintu muri gahunda zisanzwe byo kuvuga tuti abayoboke bacu aho bari bakeneye ibyangombwa bakeneye kumvwa igihe cyose bavuze ko umutekano wabo ku mubiri wahungabanye ibyo ngibyo turabikora kandi tuzakomeza kubikora kandi twagiye tubisobanurira abantu kenshi nko muri Malawi reka ntange urugero hari igihe bigeze kuvuga ngo impunzi nizijye mu nkambi buri iyo zijyayo hari kuza ikibazo cy'umutekano kuko batari bazi impamvu zigiye ako twahagutse twagize ikipe yiga kuri kiriya kibazo twagiye tubikora ahantu henshi na hari ingero nyinshi n'aha turi turabikora ni ikibazo rero tuzagumya kwitaho aho giturutse hose yaba ari ku muntu umwe yaba ari ku itsinda ry'abantu nta na rimwe tutazagiha uburemere gifite
urakoze cyane Dr. Mutabazi kuba leta ya Kagame ihungabanya umutekano w'impunzi nako kuba Kagame atwica reka tubivuge nyine nk'uko biri nta muntu utabizi amahanga arabizi n'abanyarwanda barabizi ese ukeka yuko politike yacu ari ituma duhiga tukicwa ndagira ngo hano umfashe wongere ubwire abateze amatwi ikiganiro muhamya yuko RNC gahunda ya politiki isobanutse ikuremo icyerekezo nyacyo politike yacu n'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure imigabo n'imigambi nyabyo wadusobanurira bihagije iyi gahunda ituma dutanga ibitambo mutabazi
nabikubwiye nti hari n'abakeka buriya rega ko ngo tutavuga rumwe na leta twebwe turavuga tuti imikorere ya leta ibangamiye abanyarwanda mu gifaransa arabavuga ngo turi parti d'opposition ndumva umunyamabanga mukuru yarabisobanuye bihagije buryo ba parti d'opposition mu gihugu kandi ibintu bimwe wenda barandabigizemo uruhare mu buryo buziguye cyangwa butaziguye hano rero dufite leta iri mu Rwanda irimo gushyira mu bikorwa gahunda z'ishyaka ryitwa FPR amategeko ariho mu Rwanda ni amategeko ahuye n'ibyo FPR ishaka imikorere harimo n'urugomo harimo no kwibasira abantu no kubambura ibyabo izo ni gahunda zabo twebwe nta ruhare tubifitemo gahunda rero dufite ni ukuvuga ngo biriya byose bigomba guhinduka n'ababigizemo uruhare nabo bagahinduka kandi hari uburyo bwinshi hari uko twakwicana tukabiganiraho abiteguye tukavuga tuti nyamara iriya mikorere yanyu ntabwo ari myiza kwibasira abantu si byiza kwambura abantu si byiza kujya guhiga abantu hanze ntabwo ari byiza ntabwo ari zo nshingano za leta noneho niho rero duhera tukavuga tuti twebwe duharanira amahoro ubumwe n'ubwisanzure ntabwo wambwira ko mu Rwanda hari amahoro ntayahari Perezida ni uvuga ati umutekano ariko sinjya mvuga numva avuga ko hari amahoro kandi umutekano nkeka wenda ko ari uwe aba yivugira kuko afite abamurinda ariko nka bariya abanyarwanda baba bavanywe mu byaba nka kangundu nta mutekano baba bafite ntawo umunyarwanda wafashwe akarazwa muri stade kubera ko atafite agapfukamunwa ntabwo aba afite umutekano tubyumva kenshi bariya cyuma yagiye kureba muri za byumba avuga ati gasongo niruza kabarasa cyumba bataramufunga nta mutekano buriya na cyuma nta mutekano afite igihe agiye gufungirwa itegeko ritakibaho ibyo nibyo tuvuga twera tukavuga tuti icyo nicyo cyerekezo cyerekezo rero abari umugambi w'igihe kirekire ariko mugatangira kuyitoza kuva ku munsi wa mbere serije ibyo nibyo dukora hanyuma tukaba rero twarehaye n'intego tutanagira n'isoni zo gusumira no tuvuga tuti tugomba kuvanaho leta y'igitugu yica ikanakandamiza abanyarwanda ikoresheje iterabwoba twatanze ingero tugashyiraho ubuyobozi butuma buri wese agira amahoro ubumwe n'ubwisanzure iyo niyo gahunda uhuje rero ibintu ubwiye nibyo nakubwiye bwa mbere byanasubiza n'icyo kibazo cyo bibaza ngo eze muri ishyaka rya politiki twebwe turi muvuma mpinduramatwara ni ukuvuga ko uburyo igihugu kiyobowe kuva muri 1994 ntabwo bushimishije na gato ibyo nibyo tugomba guhindura hazahinduka ibihe ibyari byo byose bituma abanyarwanda batagira ku mahoro kumwe n'ubwisanzure twanabivuze no mu ngingo icyo nakwita nka za strategy zo gushyira igihugu kigenda ku mategeko wibuke ko yigeze kumbaza ku kibazo kirebana n'amategeko mu Rwanda nkusubiriramo uburyo perezida wa repubulika ariwe rwego rw'ukuru rwa mbere ari ushinzwe kurengera ubusugiye bw'itegeko nshinga iyo avuze ati twebwe nta gitabo cy'amategeko tugira nta n'ubwo yaketse no kuvuga ati tugira itegeko nshinga wapi ati nta gitabo cy'amategeko tugira ugiye muri iryo tegeko biyandikiye ni ukuvuga ariya tegeko rya FPR ntumbwire ngo mu 2003 wagiye muri rubanda ariko mu 2003 twari tuzi abafite ubushobozi abavuga rikijyana batagira ijambo bari bahari mu 2003 habaye amatora tuzi uburyo abakandida nka Faustin twagiye mu ngo bagiye bakabona amajwi ariko atarigeze atangazwa bakongera bagafata ubuhungiro iryo tegeko nibwo baryanditse bukeye umumva rihagije ariko binakwereka ko nabo ubwabo n'umutekano nabo ntibawufite n'icyizere ntacyo kuko ufite icyizere ari amategeko kuba wishyiriyeho wakayubahirije n'ubu uri perezida ngo uvuge ngo nta gitabo cy'amategeko tugira atugenga kuvuga uti uburenganzira bwa muntu ntacyo bimbwiye wagombye gufata iriya chapitre yose ibana n'uburenganzira bwa muntu ukayisiba mu itegeko nshinga niba uzi kuzakoresha ubushishozi wagiye inteko ishinga amategeko ukayifunga ntiwiri gutera abantu igihe niba uzi kutazubahiriza itegeko rirebana n'ubutaka uzajya wimura abantu ku gahato ibintu byose byanditse wakabisibye ariko hariya niho biba ariko uko bikwereka iki serije bikwereka leta itiyizeye bikwereka abantu badatekanye muri bo bikwereka abantu bandika bimwe bagakora ibindi hakaba n'ibyo batekereza batajya bavuga twagiye dutanga inyero nyinshi nakubwiye nti umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu arakubwira ati umutekano wacu umubano wacu na ko ngumeze neza nta kibazo ejo bundi ati ahubwo nibatatwemerera mu biganiro mu kwinginga tuzajyaho ku ngufu harya uhuje ibyo ngibyo bivuzwa n'umuntu umwe bivuye mu kanwa kamwe bikwereka iki ibyo rero nibyo twavuze tuti nk'ihuriro nyarwanda dukeneye ubutegetsi bushingiye ku mategeko dukeneye kurengera umutekano w'abantu n'ibintu byabo dukeneye kubana neza n'ibihugu duturanye dukeneye gucyura impunzi icyo cyo kirana nihutirwa icyo kirashyirwa reka mvugire nko kuri icyo cyo gucyura impunzi cyane cyane ntabwo mwihura tuzigira tubwira abantu ngo genda unyure mu byatsi ugende witware neza mu Rwanda bakwemereje genda ubahe amafaranga ujye utanga muri mu gaciro nihaba habaye biriya biterane ufate ivarisi ushyiramo amafaranga kugira ngo bakwemere utahe ntabwo tuzemera yuko hagira ofisi uwo ari we wese ndikabare benshi bagukubita urutsinga koroneri Evariste Murenzi akaza tukamuha umwanya nubwo tukavuga ngo twacyuye impunzi icyo dushaka ni uko ugenda ukavuga uti hari abagore hari abana hari abasaza hari n'abandi banyarwanda benshi bari muri Kongo bashaka gutaha ese bo babyumva gute bumva bataha mu mutekano gute abo muri Amerika ko bameze neza babona utuzi nubwo bavuga ngo barangara ariko abenshi ntibangara ni n'igitutsi kandi icyo nacyo cyavuzwe na perezida w'igihugu ni ukuvuga rero ikintu cyo gucyura impunzi kwiga ku bibazo byazo nta kompromi igomba kubaho impunzi ubwazo kuko nizo zambere icyo kibazo kireba zitabigize mu ruhare ntabwo ari wowe uza gutoranya nta munyarwanda ugomba gutoranyiriza undi leta iriho rero yumva yatoranya uwishaka uwidashaka ikamwita amazina uje bakaba bagushyira hariya mbere y'uko batangira kwirwa bakwandagasa nta muntu wifuza kuba yavaho ari ubu ngubu ngo nugerayo bakugire nk'abiriya bagira Evode Uwizeyimana aho perezida agenda akagutukira imbere ya bagenzi bawe bose bateranye biriya ageraho yavuze icyo avuga ati hari abo twagiriye imbabazi ati baba jenosideri biriya aba ari ugutuma abantu badatekana ibyo rero nta muntu ubyifuza arizo mpamvu ihuriro nyarwanda ryafashe igihe rishyiraho icyerekezo cy'igihe kirekire gishyiraho imigabo n'imigambi gishyiraho n'izo strategi zo kubigeraho kimwe nyuma y'ikindi bimwe ni ibintu by'igihe gito ibindi ni ibintu by'igihe kiringaniye ibindi ni ibintu by'igihe kirambye hari ibyo dukora aha turi mu buhungiro ariko turimo guca umuhanda utuganisha mu Rwanda rufite amahoro arambye kuri buri wese niho rero politiki yacu ishingiye nkaba rero Serge Ngyangombe yuko icyo kintu tugikomeyeho tuzakomeza kugisobanurira abanyarwanda dusubiramo kenshi ariko cyane cyane dukora ibikorwa byerekana ko ibyo tuvuga ari byo dukora tutavuga kimwe ngo dukore ikindi murakoze Serge
urakoze cyane Dr. Terry Mutabazi tukivuga kuri politiki y'ihuriro nyarwanda RNC kandi unasobanuye neza bitewe nuko intego n'ingamba zacu zirivugira nta wavuga ko tazizi kereka udashaka kuzitega amatwi uravuze uti dufite gahunda y'igihe kirekire na gahunda y'igihe kigufi yabiterwa nuko buri wese abibona ariko abanyarwanda tubwire ni bamwe turabwire abanyarwanda bamwe abari mu gihugu cy'u Rwanda bari ku mundi wa FPR Inkotanyi tukabwira n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda cyane cyane twabara nk'impunzi ariko hari n'abakora politike bari mu gihugu mo ndani hari n'abakora politike hanze bamwe bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi nshimye kunavuga uti urunyarwanda ntabwo ari opposition ahubwo ni muvoma ishaka impinduka ni muvoma igira ngo isembure haboneke change mu Rwanda abantu bakunda kutumva neza iyo tuvuga ngo turi muvoma ishaka impinduka bitandukanye na opposition ahangana rero hari abantu bita aba opoza cyane cyane muri mu gihugu n'abari hano hanze politike zabo zo muzibona mute urunyarwanda yo ryevori wa politike zabo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali bari mu gihugu n'abari hanze gahunda zabo zo muzivuga muzivugaho iki cyangwa musanga ritandukanye zari hagati ryanyu nabo gerageza duha umucanga aha kuri ibi bintu birebana na opposition
duhere hejuru nuko abo bantu bose uvuze n'abanyarwanda bafite uburenganzira n'ibyo uvuze birimo nubwo ko abanyarwanda bari mu Rwanda yiba babishobaga bashobaga kwinyagambura hariya ni mu gihugu cyabo ibyo bavuga babona bakora ku buryo bwiza burenze ubwo leta ikoramo abo n'abantu bo gutega amatwi ariko rero nanone ibyo baba ndavuga bari mu Rwanda nibyo baba batekereza muri icyo gihe babivugiye yego harabubona basa navuga ukikiriye gitugaseka utindi muri opposition ariko bigaragara neza ko ahubwo uri mu mujyi umwe cyangwa uri mu kwaha kwishyaka riri ku butegetsi twagiye tubona kenshi amatora yegereje amashyaka bavuga ari muri forum y'amashyaka ubwabyo kwa muri forum biba byerekana ko nta opposition iriho kuko haba hari abantu bakomeye bafite ijambo rikomeye rifite uburemere muri forum hari amashyaka twagiye tubona ageraho igihe cy'amatora twebwe tuzatora Kagame bamuza ari wa Kagame twavuze bwa mbere hari n'abandi babaraho icyo bita mu gifaransa ngo amuser la galerie waje kwicara muri uwo mwanya ariko ntacyo ukoze urebye se nk'abari mu nteko yego inteko igizwe abenshi nabo muri FPR ariko abandi bari mu nteko twari twumva abanyarwanda bose bahutazwa hari uwo bavugira ahubwo uwakabavugiye ntibamuhe umwanya ishyaka rye ntibashobora kuryandika twumvishe ba Mete Ntaganda Madame Ingabire yagiye kwandikisha ishyaka ahubwo aravuga ngo yaje gukora ibyaha arafungwa kandi ibyo avuga tuba tubyumva ni ibintu bumva byatuma imikorere mibi ya leta iriho igabanuka cyangwa ikavaho burungu ariko umwanya ntibamwemera kuko bavuga ngo ni umunyabyaha imvugo igahinduka umuntu waje aje gukora politiki yo kugirira neza abanyarwanda agahinduka umunyabyaha akajya mu munyura akamaramo imyaka 8 wamugira imbabazi ukajya uvuga ngo nabo twagiriye imbabazi ngo baravuga hanze rero naho igihe abantu bumva ibintu ukuntu bakaba babivuga yaba ari umuntu umwe ntitukagire igitekerezo icyo ari cyo cyose twigizayo ahubwo tujye tureba uburyo wakivuze acyumvisha abandi kandi bakakivanamo gahunda isobanutse n'iyo twamaze kuganiraho ndavuga ihuriro nyarwanda akenshi mu ihuriro twirinda cyane kandi tuzabikomeza kutajya mu mikorere y'abandi twubaha ibitekerezo bya buri wese noneho uhitamo niwe ufata icyemezo cyanyu n'ibihuriro rivuga nk'uko turimo kuvuga abantu bakumva gahunda zacu zisobanutse neza tuzishyira mu bikorwa uko twazivuze uko zanditse nicyo gituma ubona dufite abayoboke benshi mu biganiro wagize bamwe mu bayobozi bakubwiye imibare dufite ni imibare ishimishije nuko abantu batwumvishe kenshi bumva gahunda zacu kuva mu 2010 kugeza uyu munsi basanga zirasobanutse kandi uko tuzivuga niko dushyira mu bikorwa tutivugurusha icyo ni cyo umuntu yakwifuza no ku bandi ariko muri iki kiganiro twe no kubitindaho kuko buri wese abafite imitekereze imikorere ituma agera ku ntego yihaye kami ka muntu n'uwo mutima we
urakoze cyane Dr. Mutabazi nshimye n'uburyo ubisobanuye uti ihuriro nyarwanda ntabwo ryivanga muri politike z'abandi kandi koko biranumvikana nimo kumva yuko ugiye kujya kureba ibyo mu rugo rw'abandi n'iby'iwawe utarabikemura uwo muco tuwukoze buri wese akamenya kubanza kureba ibyo mu rugo rwe agakemura ibye cyangwa akabiteza imbere byaba byiza mbere y'uko abantu batangira kujya kureba n'iby'abandi n'ibyabo batarabasha kubikemura ndizera yuko n'igisubizo cyiza kuri buri wese nta nubwo bireba ishyaka rya politiki n'umuntu kamere ku giti cy'umuntu yarakwiye kujya abanza kwisuzuma ku giti cye mbere y'uko areba inenge iri kuri mugenzi we
oya reka nk'icyo tukivugeho nka buriya iyo ufashe umwanya yaba n'isaha imwe ukamara igihe urimo kuvuga kuri serije ariko gukeka ko serije we ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda nicyo uvuze ko u Rwanda rufite igihugu giterwa n'umuntu umwe byaba bigoye hano wenda tukunda kwibandira perezida Kagame ni perezida nyine afite ubushobozi afite abakoresha atanga amategeko ariko niba ufashe nka serije ukubwira ati genda mu ihuriro nshinzwe radiyo ukumva ko ari we ibiganiro byose ukoze inama ugiyemo ugaruka kuri serije bikaza kugaragara neza ko ikiguhangayikishije ari serije harya serije ejo wikiye akakubwira ati agaceceka turi abantu
ikibazo cyakemuka
hari igihe n'ibyo nangiye kuvuga ikibazo cyakemuka ntabwo numva rero uwumva yakumva ariko kandi nakubwiye ngo ntabwo twivanga mu mikorere y'abandi abantu bafite ukwishyira bakizana bafite uburenganzira bwo kuvuga bagiye gusa wenda bareba ibyo bavuze byabyaye uwuhe musaruro byagize izihe ngaruka kuri aho wahereye uvuga wenda serije ukageza uyu munsi hahindutse iki baretse ntibagisenyera abantu mu Rwanda ntibakibamburwa ibyabo ntabwo perezida uriho n'inzego akoresha zigihohotera abanyarwanda abanyarwanda bashobora kujya mu Uganda nta nkomyi kubera ko wavuze kuri serije umwaka ugashira ibiri cyangwa itatu ntawe dutunze urutoki n'umwe ariko abazumva ikiganiro buri wese yakumva ahagaze maze akareba igikwiye
urakoze cyane Dr. Mutabazi turacyavuga kuri politiki cyane cyane twibanda ku bari muri opozisiyo baravuga ngo zitukwamo nkuru kuba ihuriro nyarwanda rihoza mu kanwa cyane cyane tumaze imyaka 11 kandi opozisiyo nyarwanda yo hanze imaze imyaka 28 kuva FPR yafata ubutegetsi hari abavuga bati nta ntambwe mujya mutera kandi ubwo bavuga ngo ntambwe mujya mutera bavuga muri rusange kandi ubwo bazavuga bati Mutabazi wenda cyangwa ihuriro rimaze imyaka 11 hari abandi bamaze imyaka 28 ntibarebe gusa ko icy'ingenzi cyangwa igikuru ndumva ryo jambo nyaryo ari ugukomeza wubaka itafari nubwo wacika intege ntubigereho undakasira itafari ikibazo kirimo opozisiyo nyarwanda rero kuko kino kibazo twarakibajijwe ni uko ari wubaka itafari undakumva ko yarisenya akubaka irye aho kugira ngo nubake itafari nawe ukireho itafari havuga reka maze itanye rya Mutabazi kire hwiryanje ejo azaza kanaka basenye ryanje kire hwirye ugasanga turacyari kwitafari rimwe twese twagombye kuba tugeze ku nzu tumaze gushyiraho sharupanda icyo kibazo ukivuga wiki kuko niba bababati zitukwamo nkuru babitubaza n'ihuro nyarwanda kandi ntabwo twava ko tuyoboye opposition nyarwanda byo nacyo ni kindi cyazana ugomba kumva dufite organization yacu tuvugira ariko ntabwo iyo bibaye ngo kuvugira abantu bose muri rusange tubyirengagiza ariko nawe tujye twumva yuko niho umuturage abitubajije akwiye igisubizo Dr. Mutabazi
nibyo ndagira ngo mbanze nkubwire nti mwihuro nyarwanda ubwaho umuyoboke yavuze ati tugeze hehe dusubira muri za nzego zacu tukareba urwego ariho imikorere ye nk'umuntu kuko buri wese afite inshingano aho ni mwihuriro nyarwanda ahandi hanze rero nabo ibyo bakora nk'uko nagusubije ku kibazo cya mbere reka twe kubijyamo ariko mu kugusubiza ndaguha urugero kuko ubu nk'igihugu nicayemo cya Afurika y'Epfo ni igihugu cyagize ibibazo bikomeye kuko abirabura ari nabo navuga bari bagakondo ndetse n'abandi bari baje gutura hano mbere nk'abahinde abazungu barabakandamije hari abibwira ko abirabura batakandamije ubwa mbere yuko apartheid ijyaho mu 1948 siko byayemeze kubona mbere babamburaga amasambu babashyiraga mu duce twihariye ariko apartheid iza arakafu muri 1960 mbere yaho gatoya ANC yaravutse iravuga iti reka dukoreshe inzira z'amahoro wenda abazungu bazakumva ntabwo bumvishe ahubwo bakaje umurego bakajya barasaba nkabiribona mu Rwanda muri za 1960 nibwo bavuze bati noneho tudushyiraho n'igisirikare abayobozi ba ANC icyo gihe bagiye mu mpande nyinshi babona imfashanyo zihagije hari ndetse ni nkundura yariho muri icyo gihe ibyo bitaga communisme na capitalisme buri gice gishaka ibihugu byo bitaga pays satellite cyafasha maze bakabona uko ingengamatwara ndavuga ideoloji ya communisme cyangwa ya capitalisme yacengera ugasanga bibaye intambara wajyaho gutinye n'umukomunisti ugaba abakapitaliste ukabubaye tage bakakwibasira ANC yari yemewe n'ahantu hose uzi imyaka wenda byafashe inkuru kugira ngo tujye tuvuga ijambo ry'ijyana ubu ngubu turavuga ijambo rikijyana seje niko twavuze dukorera ahantu henshi kandi ku mugaragaro na leta zibizi ANC byarakunze babonaga n'amafaranga menshi yewe n'icyo gisirikare bagishyizeho n'ibikorwa baragitangiye ariko ntabwo byari bihagije kugira ngo bavaneho iyo leta ya apartheid byabaye ngombwa ariko rero ari African National Congress ari na leta ya apartheid batangira imishyikirano bucece muri za 1985 hategekaho umuntu wari ukomeye cyane hano kaze cyane tumva birabona na gato wajyaga kugana ariko yoheje indege zagikurasa abantu Peter William Botha buriya hari abatazi ko ari watangije imishyikirano niwe wakoze igice kinini yashyizeho n'umugabo wihariye wari ushinzwe iperereza hano Neil Barnard ati ugenda uvugana na Mandela turebe uko yavugana na bagenzi be bari za Lusaka n'ahandi ibyo byarabaye kugeza muri za 1989 aho agira ibibazo by'uburwayi aza gusimburwa na Frederick de Klerk yaje asanga ibintu by'imishyikirano bigeze ku ntera ishimishije arayikomeza nicyo gituma we na Mandela babahaye umudari w'ishimwe w'amahoro Prix Nobel tukabona rero icyo abanyarwanda bagomba kukizirikana igihe duhanganye na leta cyane cyane ahubwo n'umuyobozi cyangwa se bake bamwegereye mu mvugo zabo bavuga kwica mumvugo bamwe bumva ko batashobora kuvugana n'abandi kenshi perezida yavuze ati abo ntitwabavugisha twe tuvugisha abajenosideri nibyo yabwiye perezida Kikwete muri 2013 umwumvisha abitwa ba Mubaraka Muganga umujenerali mu ngabo avuga ati tuzagenda tugenda tufumbize abantu avuga abanyarwanda bafumbize amashyamba ya Kongo ayo ntabwo ari amagambo umuntu uri mu buyobozi agomba kuvuga avuga abaturage b'igihugu ariko biraba ibyo rero abatubwira bati muratinda bagomba kubizirikana niba uhanganye n'umunyorogomo ubufite cyangwa ubu dufite inshingano kugira ngo tugumye tumubwire dusobanure mu buryo buhagije igihe ntacyo akoze hari bavuze uti igihe twabandikiraga mu 2018 imyaka ine irashize ariko yabuze ikingwa dusubize ubwo se abanyarwanda bumva bisanzwe iyo yanze gusubiza abantu bavuga ati turashaka ibiganiro niba se
Dr. Mutabazi ugeze neza kubikomoza wenda ari kubigarukaho kuko nk'uko byabaye twakwibutsa abateze amatwi ikiganiro ku tariki ya 2018 aribwo mwandikiye Kagame ubwo ndavuga abanyarwanda nabo mu runani rwa P5 icyo gihe tunagifatanyije magingo aya mwongera kumwibutsa hari mu kwezi k'Ugushyingo 2018 ubu imyaka ine igiye kuzura ubundi mwibaruwa yanyu mwifuzaga iki iyo muvuga ngo kuganira na Kagame cyangwa kumusaba ibiganiro hari abazavuga bate ibintu bibamo ihuriro no kuganira na Kagame kuko hari abantu bavuye muri FPR bagashinga ihuriro bagakorana n'abandi hari abagitavuga bati ni red flag iyo muvuze ibiganiro na Kagame bati ni red flag uzanabyumva muri bamwe twavugana muri opposition ngaha hanze usibye ko tutinjira mu mikorere yabo nk'uko wabikomojeho none ugasanga wa mugani nk'uko waruvuze uti tugomba guhozaho dusaba ibiganiro nk'uko muri Afurika ipo byagenze mu gihe cya apartheid na ANC ya Mandela birangira bageze ku mahoro arambye uyu munsi igihugu kimaze iriya myaka 20 hari umusingi bubatse w'amahoro arambye iyo tuvuga amahoro ahangaha ukavuga ngo urashaka ibiganiro harahita babona red flag bati ibiganiro na Kagame koko n'uburyo twica n'uburyo tugira muratinyuka mukaka ibiganiro na Kagame
ntuza numva aho byaba ari icyo wenda mu kirundi bita kwihinda cyangwa kwibeshya kuko impaka zose ku isi mu mateka zirangira ari uko abantu baganiriye hari abibwira bati wenda nimushyireho ingabo mu muteri mu rwane nawe ariko iyo ubivuze ntabwo ureba ikiguzi cyabyo ikiguzi cyabyo ni amaraso n'imiborogo ni akababaro ariko nabyo bibayeho kuko bigira bibaho birangira ari uko abantu biciye bakaganira buriya na leta iriho mu Rwanda muri iki gihe yatangiye itera ingabo zariho z'u Rwanda muri za 90 baravuga ati muganire wenda icyo ubutegetsi bwari icyo gihe butabonaga nuko bari abantu bumva ibyo kubana n'abandi bitabarimo akaba ari byo bitugejeje hano tugera ariko twebwe ndavuga ihuriro abo dukorana n'abandi tubyumva kimwe kuvuga ibiganiro ni ikintu dukomeyeho cyane ni ikintu tuniteguye gukora kuko baba abanyarwanda bari mu Rwanda baba bari hanze tugomba kubona uburyo bushoboka bwo kwicarana tukavuga tuti dore ibibazo biriho dore ibibazo leta iriho ubu ngubu biteza dore ibibazo abanyarwanda bafite muri rusange by'umwihariko dore n'ibisubizo tubona byashyirwa mu bikorwa kugira ngo amahoro arambye ituze umutekano bigaruke mu banyarwanda icyo ni ikintu dukomeyeho uwabyumva rero ati mwakabije ati umuntu twe kereka niba waba utekereza uti nzihorere ariko mu byo dukora byose tujye tuvuga tuti iki gihugu tuvuga ni igihugu cyagize ibibazo bikomeye igihugu cyabayemo genocide igihugu abantu badatekanye igihugu abantu bakora mu mihorogo hagomba rero kuboneka uburyo burambye bwo kurangiza ibyo bibazo kandi ubwo buryo nta bundi uretse ibiganiro abantu bari mu Rwanda muri iki gihe ntabwo tuvuga ngo igihe twafashe leta bagomba gusohoka bakagenda wuya turavuga tuti ni mugabanye mwumve ko ubu ngubu mufite n'ubushobozi mufite n'umwanya mwiza ahubwo mwagafashe n'iya mbere ni nabyo twabwiraga perezida Kagame tuti rero ubu ngubu wewe uri perezida nawe yarabivuze hari audio numva abantu bagiye bahana avuga ati ndi perezida kandi habaho perezida umwe gusa ati kandi kugira kuri umwanya birarushye wenda abivugaga ashaka kuvuga ibindi bintu yiyumvagamo ariko mfashe kimwe cyo kuvuga ati ndi perezida yagombye no gukoresha ubwo bushobozi nka perezida y'igihugu akavuga ati abanyarwanda bafite ibibazo kandi ntibivuga ko agomba kuba yo abyumva kimwe nabo ntabwo rega Kagame ari we Rwanda wabonye ko aranakuze arimo gukura yagombye rero kumva yuko umunsi uzageraho akava ku butegetsi ndetse no kwisaka hafu none se igihe azaba yavuye muri ubu butegetsi igihe azaba yavuye ku isi arifuza ko igihugu kizasigara kimeze gute kandi ntibikabeho ko igihugu avuga ngo azagisiga nk'uko yagisanze kuko ikiriya gihugu yagisanze mu mivu y'amaraso arashaka kuzagisiga mu mivu y'amaraso ibyo wenda niko abitekereza ariko twebwe nk'ihuriro tugomba gukora uburyo bwose ko iyo mivu y'amaraso ihagarara kandi burundu ibyo rero tubikomeyeho ubyumva ukundi akaba yabiganiriza abanyarwanda bakabyumva nkawe ubwo afite uko yakoresha ariko twebwe inzira twihaye muri ya migabo n'imigambi muri cya cyerekezo naho ngaho tuganisha ibyo ni ibintu dukomeyeho tutiteguye no guhindura tutarabigeraho
urakoze cyane Dr. Tom Mutabazi ndabyumva ni n'umurongo wa politike mwiza kandi ukwiye gushyigikirwa n'abantu benshi cyane cyane abanyarwanda bari mu gihugu buryo aribo bafite amahirwe yo kugira amahoro arambye kuruta n'abandi bantu kuko nta wifuza yuko baba impunzi kimwe n'abandi nta wifuza yuko intambara yabageraho bakongera ibintu bigasenyuka ariko wakomeje kumbwira amagambo ari mu rwango amagambo ari mu bugome ya Kagame Kabarebe bigisha urubyiruko iyo wigisha urubyiruko abakiri bato uba urimo kuba urwango amagambo mabi atari meza ahangaha nakwibutsa wenda amagambo ya Kabarebe yo mu mwaka 2019 yabwiraga urubyiruko rw'abana b'abarescape ati bari muri za sadaka bahabyara imana banshima imana ayo ni amagambo ubona y'urwango twe turavuga amahoro nibyo kandi ni byiza ari nayo mpamvu turimo kugaragaza itandukanyizo ryacu nko muri politike yacu n'ubutegetsi bw'agatsiko bwa Kagame none tukavuga n'amagambo yaba Jean Pierre Dusingize Mungu n'abandi babizi imana ariya magambo nkeka ko niyatera ya cya kintu mbona cy'urwango none ugasanga n'abandi bari hanze bajya kuri defense bavuga bati nta gusangira ubutegetsi n'abo bantu nta kuganira n'abo bantu nagira ngo nabyo bikomoze wumbwire uko byumva niba na Kigali igomba guhindura imvugo ikagaragaza imvugo z'ubworoherane n'ubwumvikane bikaba byaha n'imbaraga bari muri opposition bavuga bati ba bantu kuko bashobora kuganira natwe tubaze duhere kuri ariya magambo wayakomoje inshuro nyinshi ariko iki kibazo nacyo urumva ngomba kukigwaza muri ubu buryo
akenshi ariya magambo hari nka Kabarebe yabwiraga abacikacumu b'abatutsi icyo ni ikibazo gikomeye gihuri mu gihugu kirimo abatutsi abatwa n'abahutu ukaba wakwihererana ubwo kumwe wabwiye uti bariye kuko hari abantu bakoresha izo mvugo zijimije bazi ko zitumvikana ariko ndagira ngo mvuge ko abanyarwanda gusobanukirwa n'imvugo umuntu yakoresheje biratworohera cyane ndetse buriya zarebe na perezida afite uburyo buriya iyo ari mu kuganira n'abahutu baba ari abafite muri leta hari uburyo ababwizwa ya bindi bita body language serije aho hari igihe perezida haje Chicago abonana na Gasana uzafata iyo foto urebe urya mubwira urebe ku ifoto urebe urya mubwira noneho urebe nindi bari mu mwihero ngira ngo mutara evo duze imana arimo kumuramutsa hagaze General Patrick na Nyamvumba na ministre Murasiro iyo foto zayirebe ukomeze urebe n'ahantu bamuri cyamuramutsaga ndetse n'ijambo perezida avuze ariko ngo baguhora iki erega buriya uburyo bivuze byere bihita bitanga ubutumwa kandi uko washatse kubwerekana ibyo abanyarwanda turabibona ku buryo bworoshye noneho uzongera urebe perezida ubungubu ni ibintu ubona yitoje cyane iyo arimo kubwira abariya abayobozi aba yashyizeho twavugaga minisitiri yashyizeho ejo bundi w'ibikorwa remezo ujye no mu mushyikirano uriya wo muri 2020 mu kwezi kwa gatatu atambuka imbere y'abantu buhoro buhoro nk'umuntu wigisha abanyeshuri babaswa batumva noneho ukomeza urebe umukuru w'igihugu iyo yagiye hanze mu Burayi ejo bundi ahagararanye na perezidante wa komisiyo y'Ububiligi y'Uburayi nako wabonye ukuntu abameze ayo mafoto ujye uyareba avuze ibintu byinshi rero nuvuga rero ko ari amafoto ubwayo aba yerekana ivangura kandi uri mu buyobozi bukuru bw'igihugu ibyo byakabarebe yari azi ko ari mu kubwira abatutsi gusa kandi azi ko hanze hari imbaga y'abahutu ariko abatemeranya nawe nibo basuye inkari ya Mobutu Jean Pierre Dusingize Mungu iyo avuga ngo bajye guhiga abantu ayo ni amagambo aremereye azi icyo bivuze azi ko buriya mu Rwanda hari abantu benshi bafunze kubera amagambo bavuze bari mu mwanya nk'uri yawe ayo ni amagambo aremereye kandi ukavuga ibyo ngibyo hanze uvuga uti ubumwe n'ubwiyunge ndi umunyarwanda cyokora ndi umunyarwanda rero tuzi icyo tuvuga uzi ko tutayemera kandi ukavuga ibyo uvuga ngo nta moko abaho ibyo bakabishyira no mu ngiro hari umushakashatsi ndabizi ko bamwijundika cyane Philippe Lenges yatweretse ukuntu inzego nkuru z'igihugu zihagaze ubu ngubu mu nzego z'umutekano perezida turabizi ni umutuzo minisitiri w'intebe utagira ijambo ni umuhutu mu basirikare wavuga ko habuze wenda nk'abasirikare b'abahutu bashobora gukorera igihugu cy'u Rwanda neza ariko kuki badashyiramo ingufu ngo berekane iyo sura y'abanyarwanda ko ari cyo twifuza biriya rero hari igihe ubikora uvuga uti wenda ubundi mukongera ingufu ntabwo ari byo kuko
urogoye gato ubu Kagame aramutse ashyize abahutu b'abofisiye muri kiriya gisirikare bivuze yuko abantu abahutu bagira icyizere
ntabwo mvuga ngo abashyire mu gisirikare ni ibintu bigomba kuba byaratangiye igihe batangire kugenda bubaka ziriya nzego mvuze igize igisirikare nshatse najya no mu ziperereza nshatse najya no mu nzego zifitanye isano n'amafaranga nshatse ahubwo nareba no mu biro nareba no mu biro ibyo rero igihe bitagaragarira abanyarwanda hanze kurimo nibura gushyiramo ingufu ahubwo abantu bamwe bakabigendaho bakibasira abandi tujya tubona abanyarwanda bavuga uko bishakiye bandi kuko bishakiye babwira abandi banyarwanda ba Tom Ndahiro ba Marie Macre Ingabire abo baje kandi ntibyitwe ingengabitekerezo ahubwo umuntu utagize icyo avuga ukamwibasira nka Victoire Ingabire cyangwa muri rusange uti nabo twagira imbabazi kandi ukabivuga uri mu mwanya ukomeye nk'uwa perezida cyangwa uri nk'umusenateri cyangwa uri nka ministre n'ibindi bindi wibuka ko n'ibihugu bimwe bifasha u Rwanda ministre Jean Damascene Bizimana yaravuze ati nyamara baratubwira ngo duhindure imvugo nkawe yakumvise ko n'amahanga bibona gutyo watahubwo ubwo nuko bafatanije nabo cya kinyoma ntabwo bari bavuga umuzungu cyane cyane muri biriya bihugu bibaha imfashanyo Ubudage Ubuholandi Ubwongereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafatanyije nabo bafatanyije iki ryari gute bagamije iki ntabwo babivuga ariko ibyo ni ibintu bakora buri munsi bibera mu maso y'abanyarwanda twe tukavuga tuti ihuriro dufite inshingano kugira ngo iyo sura y'abanyarwanda iyo sura y'umuko y'abanyarwanda twere kuyahakana ahubwo twerekane ko ayo moko afite uburenganzira bungana kandi buri wese afite ubushobozi bungana n'undi ntabwo ambwira ko perezida wa repubulika ugiye mu biro bye wasangamo umuhutu ufite umwanya uyu kandi nubwo aravuga ngo abanyarwanda babaye ngo amoko yavuyeho tuzi ko ubu bukwenda nibwo bufite n'abantu benshi ntabwo ibyo wabyitwaza ariko wavuga uti habuze umuntu ushoboye nawe wakora muri biriya bintu habuze umuntu ushoboye wahabwa umwanya mu nzego zifata ibyemezo bya gisirikare habuze umuntu ushoboye mu ngabo zirinda Kagame wamurinda akamuha umutekano nk'uwo abamurinda ubu bamuha ibyerega igihe bitavugwa kandi bibera mu maso yacu niho tuba turi mu kugenda dufunga dukanyaga ariko ikintu kizageraho kigaturika icyo kintu rero ni ngombwa ko tukivuga kandi n'ababigiramo uruhare bakumva yuko ibyo bidafasha igihugu
ubisobanuye neza ntabwo bifasha igihugu mbere y'uko tugenda tugana ku mwanzuro w'ikiganiro cyacu reka tugaruke no ku mfungwa za politiki hari abanyapolitiki bafunze hari Paul Rusesabagina washimuswe uri mu gihome mu Rwanda hari Christophe Kayumba wari umaze gushinga ishyaka hari abanyamakuru hari Karasira Aimable hari Bate Honeste hari ni benshi sinamenya no kujya kubagarukaho Madame Damange aba bantu bafungwa buri munsi uvuze wese agafungwa ariko abirirwa baharabika abirirwa badutuka abirirwa batwamagana batwita amazina yose mabi bagahabwa ikuzo ibi byo mubivugaho iki ejo bundi nashimiye n'abari abategwa imyigaragambyo i Bruxelles ubwo kaga yajyaga muri nama nyine ya Europe na Afurika imyigaragambyo yagenze neza ndizera ko byatanze n'indi sura y'uko u Rwanda ruhagaze ariko si bicya kuko bisanzwe bisohoka mu maraporo yaba ayaroni Amnesty Internationale n'indi miryango ivugira uburenganzira bwa muntu ni ibintu basanzwe bazi ariko nk'izi mfungwa zo Kagame yakomeza gufunga abayumva yoroshya azana amahoro cyangwa ikibazo kiba kijyana cyo gushaka gukomera Dr. Mutabazi
reka ngende buhoro mpere nko kuri Madame Damange Byamugwiza bajya kumufunga yari yafashe umwanya avuga uwo ari we cyane cyane ati ndi umucika cumu w'umututsi avuga ko afite abana bane bakiri batoya avuga uburyo yafashwe ariko anavuga ko batumyeyo Edouard Bamporiki ministre agiye kumubwira ati hindura imvugo ceceka kuko ariko wamenyereye buriya rero aho haba ubutabera gushyira mu gaciro butari ubutareba uriya yavuze ibintu bikorwa aravuga ati mufungirana abantu mufata ibyemezo nijoro kandi byarabaga ko raporo za z'inama za leta turazibona bazitangaza yavugaga ibyabaye yasubiyemo ibyabaye nta n'icyo yongeyeho uwo ni Damage Dr. Kayumba ntagiye gishize yavuga PFPR ni ryo shyaka ariko yageze aho ashyira mu gaciro kimwe n'abandi avuga ati ahubwo nanjye nabikora ku wundi buryo nibwo batangiye kujya gutara abakobwa hirya no hino ngo abo yarebye abo ibintu bidashobora udashobora kujyana muri simvuze ngo n'ibihugu bigenda ni yewe n'iryo jambo demokarasi bitaraza biriya nta nubwo ari urubanza si n'impaka Kayumba nta kintu wamurega ndavuga Christophe Rusesabagina iyo uvuga ngo twafashe indege izana umuntu umwe kwamushutse twoherezayo umuntu uyita Bishop w'inshuti ye ukavuga uti tunumviza n'ibiganiro agirana n'umwunganira mu mategeko abantu imihanda yose the centre aba kongresiste b'abanyamerika inteko y'iburayi n'abandi bantu ariko buriya wibwira yuko aba ari wowe uri mukuri bakimufata perezida yavuze ati afite amaraso y'abanyarwanda ku ntoki perezida se ni umucamanza nyamara buriya bari ukugira ngo atere ubwoba uwo ari we wese wagafashe icyemezo akurikije amategeko avuga ati nimfata iki cyemezo sindaramuka ndibwira yuko abayategetsi bo mu Rwanda uretse kuguma kwihagarara kandi nabyo bidafite ishingiro bagomba no kumva yuko isi yose bahanze amaso kandi irabarambiwe umanza abantu batarambiwe ari twebwe ari ihuriro nyarwanda n'iryo ritarambiwe n'iso tuvuga tuti twebwe twanabategana amatwi kubera ko ari abanyarwanda ariko iyo cyita rusange duhuriyeho ni abanyarwanda twabaza ati bariya n'abantu bakoze amabi yashoboka ariko umuntu yanabategana amatwi ariko abandi icyo kintu barakirambiwe iriya mikorere barayirambiwe nkeka ko rero kuguma kuvuga ngo twihagaze kandi ukanivuguruza Businge bamuzanye kuri Al Jazeera uyu munsi avuguye ejo avuga ibindi n'abadepite mu Bwongereza batuye umuntu tumushaka ariko kuki biriya ntacyo bibabwira biriya rero serije byo kunangira umutima ukaguma uhutaza uburenganzira bw'abantu ni ibintu bidakemurana rimwe ikibazo ntabwo biha ingufu leta iriho nta nubwo ari ikimenyetso ko cy'uko ishyaka FPR rizaguma ku butegetsi igihe kirekire abibwiraga cyangwa baruse ko rizamara imyaka 200 ntibishoboka ntabwo bishoboka igihe bafata abantu kuriye bari abanyamakuru twahoze tuvuga cyumba mu byo yafungiye hari n'uko itegeko rimwe icyaha kimwe kitabaga mu mategeko ibintu yakoze twarabyumvaga twarabyumvishije bariya abanse nyuma teonest nicyo kimwe mubu wambwiye harimo abapfuye ariko ubu baratubwira ko nka Kizito Mihigo kuko hari umunyarwanda n'umwe uzemera ko yimanitse mu mashuka ko ibyo bihagije wabonye wa mugore wabitangaje
harya yitwa
Marie Michel umuhoza ngira ngo
Marie Michel
uriya wagiye mu ntuza mu ndake muri za Canada uzongeye wumva kome kubera yuko yasanze yarakuze ariko n'ababikoze barabizi buriya bumva bihagije hari abandi bantu bagiye bapfa tutigeze twumva n'intuza ni uwambwira twize kuvuga metre Nzamwitoyi ko yishwe umuntu yishwe ntihaba cyete hakaba n'urubanza Dr. Gasagure wavuraga perezida si nk'ibyo barwigara abo ni abazwiriga hari n'abandi
none se ubu twavuga ko umutezi bahati koko yaba yarahungiye muri Uganda akajya no kwihisha ntagaragare naho herereye
ikibazo cy'ambere wibaza uravuga uti murangira yabimenye gute Dr. Thierry murangira hashize igihe kingane gitabimenye byari ngombwa ko aba sizi n'abahanzi bo hanze bagomba kumwibutsa ati tubwira umuntu maze umaze umwaka buze uriya Innocent Bahati yigishaga muri Green Hill Academy iryo ni ishuri ry'umukore wa perezida Jeannette Nyiramongi twigeze twumva avuga ijambo naye mwavuga ati umukozi wacu umukozi wanjye umurezi yabuze twigeze tubyumva no kuvuga ngo rero ibintu byo kunangira umutima cyangwa byo kuvuga bariya nta bava ko ari abanyarwanda serije muvugana ngo ibintu hano ibintu byose bakora ariko ntukivande muri politiki kandi bakibagira uwo politiki ni y'abanyarwanda niyo tugiraho ingaruka wayitera umugongo yo iguhagarara hejuru twe rero dufite n'uburenganzira bwose bwo kugira ngo ibyo twemererwa nure uburenganzira karemano dufite tububona cyangwa tukanabwira hari abahungu by'itegeko nshinga ryo mu Rwanda nageze kuvuga ko ni kimwe mu mushinga wa FPR uretse ko itawukurikiza ariko tuzi uburenganzira bw'abantu aho babushingiye nta nubwo umuntu akeneye ko byandikwa mu itegeko nshinga ko afite uburenganzira bwo kubaho cyangwa bwo kuvuga icyo ashatse cyangwa bwo kujya gutura aho ashatse no kudahutazwa ibyo ntukeneye no kubyandika kuko ni uburenganzira karema nicyo twe tuba tuvuga ni ukuvuga rero mu magambo makeya abantu bose bavuze nta mpamvu n'imwe yo kubafunga leta iriho yagombye gushaka uburyo bushobotse bariya abantu bakabarekura ariko n'igihe bagumye kubagumana ntabwo tuzareka kubivuga kandi abaguma kubahutaza bumve yuko barimo kwishyiraho umugogoro utari ngombwa abanyarwanda twe tubivuga abazaza inyuma yacu uzaba akiriho wese bazamubaza ati nyamara bariya abantu mwarabarenganije cyuko ni icyiza serije nuko ihuriye nyarwanda abari ibintu tuvuga abari ibintu tugiraho ibiganiro byinshi dukora inyandiko nyinshi tukazibika neza kugira ngo igihe kizajya kiboneka kandi kigenda kiboneka ntabwo ari ukuvuga ngo turanategereza abo banyamahanga twavuze bagiye bandika kuri Rusesabagina nuko babaga bafite n'amakuru babwiwe n'abanyarwanda ibyo rero bizakomeza kandi u Rwanda rero ndavuga abategetsi bariho muri iki gihe bagomba kumva ko ibyo bintu byo kwihagarara guhangana n'ibyo perezida avuga ngo guhangana ntabwo ari ngombwa ntacyo bimariye abanyarwanda urakoze Serge
urakoze cyane Dr. Serge Mutabazi nkurikije ibisobanuro mpaye kandi urimo kumbwira nkanasubiza amaso inyuma ivugwa n'ubutegetsi bw'i Kigali bigaragara yuko bino bintu bitazoroha mbona ntaho muzahurira na buriya butegetsi kugira ngo mushake igisubizo kirambye ihura nyarwanda rirabyifata mu bite cyangwa mwabyifata mu muti
tugomba gushaka uburyo bwose byoroha nigeze kuguha urugero rwa hano muri Afurika y'Epfo perezida Peter Bimo bota bamwitaga ingona ingona simbizi great crocodile nawe niko yitaga buri gihe yavuga agatunga abantu urutoki ariko abantu bageze bakamubwira ati nyamara urimo kwibeshya cyane baturimo kwibeshya cyane nakubwira ibyo yatangiye muri za 85 yageze no muri 89 ahubwo n'umubiri w'umwereka ko yibeshyaga cyane yagize ibyo bita stroke ahita asa naho aremaye hari abanyarwanda rero bumva yuko bo bakoze mu mabuye byaba ari mu bitekerezo byaba ari no ku mubiri ndetse no mu myumvire uburyo rero bwo kugira ngo ibi bintu bizakunde ni nk'ibi tuba tuvuga cyane cyane ko tubikomeyeho ubutu adutanze gahunda y'imikorere yacu bitari mu magambo gusa ahubwo tubishyira no mu bikorwa. Igihe rero abategetsi bari mu Rwanda bo batabikora tuzabikora kandi uburyo bwinshi buriho. Bumwe muri bwo n'ubu turimo kuganira ariko hari n'ubundi nabwo buri ku meza buzatuma umuntu aganira. Perezida yaravuze ati ndavuga Kagame ati twe tuganira turasaba atari ko hari n'igihe tutirwa dusaba. Erega abantu baba bamwumvishije aho wowe wenda wa muntu yamwutse wamugani ngo ibivuze mukuru hariya kuko ni perezida tubwite mukuru aho ngaho buriya baramwumvishije na aribuka n'uburyo nawe ya ibyo yavugaga kibaza Uganda acyangara ubu ngubu arakubwira ati nzasazira iwanjye nta wabimenya nta wabihamya nawe nzi ko uretse kubivuga gusa ariko ntiyabihamya. Ntabwo rero byaba ari byo ko akeka ko abantu bose bazagumya kwangara nk'uko yabivuze. Nkumva ko nk'uko dukunze kubivuga mu ihuriro uyu ni umwanya mwiza yuko abategetsi mu Rwanda batanategeje na Perezida Kagame bajya bumva bene ibintu twavuze kandi bagashakisha uburyo bwose byakorwa vuba na bwangu magumashya kugira ngo kiriya gihugu Kagame atazagisiga aho yagisanze. Ibyo ni ngombwa cyane kandi twe turabyiteguye. Urakoze Serge.
Urakoze cyane Dr. Mutabazi. Ndagira ngo dusoze ariko mu gusoza hari byinshi tuba twaganiriye, hari n'imyumvire itandukanye mba nabonye mu batwandikira. Abanyarwanda benshi bashobora kuba bageze mu myaka 45 ubwo twavuga yuko bari bafite nk'imyaka 17 mu gihe cya 94. Abenshi baba bafata Kagame nka role model wabo, niwe batega amatwi buri munsi, muri iyo myaka niwe babonye mu bikorwa bye. Aba banyarwanda rero akenshi uzasanga nyine bavuga yuko batera mu kirenge nk'ike, bakurikiza ibyo ababwira, yabigishije guhangana, yabigishije ya migenzo ye yose nyine niyo bamukomoyeho. Uha butumwa ki runo rubyiruko nabita urubyiruko kuko nyine duhereye nyine ku byo twajya tuganira cyangwa icyo kigero cy'iyo myaka 45, ubaha somo ki, ubabwira iki ku mpinduramatwara? Kuko impinduramatwara kandi iranakomanga, ndi ko nabyita abenshi bavuga bati ntaho bizaca, ati Kagame navuze ati biciye mu zihe nzira. Aba bantu nibo benshi mu Rwanda ariko twabyita muri iyi myaka, wabagira butumwa, wabaha butumwa ki, wabagira inama ki kugira ngo bereke yuko impinduramatwara iyo yaje nta wisubiza inyuma, ahubwo baba bagomba kujya ku ruhande rwiza rwayo? Dr. Mutabazi,
ikintu nababwira abo bantu bamuganiye nabo benshi ni uko niba bifuza u Rwanda utekanye mu minsi iri imbere, kuko bagifite iminsi myinshi n'amahirwe menshi yo kubaho, ni uko wabigira mu bukashi bakumva nk'ibi tuba tubabwira kandi bakareba n'ibibabera iruhande. Nta abo banyarwanda nk'abashoboye bagize amahirwe yo kwiga njya mbabona ku mbuga nkoranyambaga bajye bareba n'ibibera iruhande rwabo. Niba babona urubyiruko rungana nk'abo nko muri Tanzania rutekana, umuntu avuga ibyo yumva atekereza. Ejo nabonaga Perezida Samia Suluhu yahuye na n'uriya muyobozi wa opozisiyo, ariko kuki babona ko mu Rwanda bitashoboka? Bumva u Rwanda ari iki? Yes, mu Rwanda bazakubwira ubudasa, amateka twanyuzemo, genocide, ariko niki bakora kugira ngo iyo genocide kuko iza burundu n'ingengabitekerezo iva? Imyitwarire y'ubu yabo, ibitutsi, kwibasira abandi, bumva ari byo bizatuma iyo midugararo irangira? Bajye bareba mu Burundi baratuje, wenda haracyari Abarundi bakiri hanze n'abo u Rwanda rwari rwafashije kuvanaho ubutegetsi bakiri mu Rwanda, ariko ni Burundi butera imbere. Mu Bugande abantu bajya mu matora ntabwo twe twumva Bobi Wine bamuciye umutwe Pa David Tinyefunza yagiye ba Perezida Museveni ajya kumubwira ati nyamuneka garuka twarwaniye hamwe dukomeze Akiza Besigye n'abandi n'abandi basome bumve ibyo tubabwira naho mfite impungenge ko igihe bakomeje biriya cyane cyane ababiko kuko ibikorwa byinshi bibi bikorerwa abanyarwanda bitegurwa bigategekwa n'abafite ubutegetsi ariko abishyira mu bikorwa na inzego z'umutekano abasore n'inkumi barimo nibo bajya hanze kwica abanyarwanda ariko bamenye ko ibyo biramenyekana hari ubwo umuntu aba yumva we ahagaze umuntu afite imyaka 30 akazi ke umwatsi kuri kumwe yakubwa ko yishe abantu batatu abanize ubaje Alexis ugira yakubwa ati twa atinanize kariye atabishyize muri kuri kumwe yaba yitanze tuze kuko yarabikoze nabyo yagombye kubishyira na kiririse n'abagenzi babo babiri ubwo buri wese arumva kuko ari bwo buryo bwiza bwo kubaho abagiye gushimuta Cassian Ntamuhanga bangana nawe buriya barumva icyo kizatuma ubutegetsi buramba u Rwanda rugatemba amata n'ubuki abaziritse gashagaza mu migozi barumva ari igikorwa cy'indashyikirwa bakoze arumva barumva ubudasa Serge rero hari byinshi umuntu yababwira ariko mbanyuriyemo gake cyane nabo bakwiyongereraho ibindi bumve yuko nibo mizero y'igihugu ariko nibatangira ubungubu bumve yuko imikorere ya Kagame ijyana igihugu ahantu habi ijyana igihugu ahantu habi be kubishyigikira be kumuhariye amashyi biriya babashuka ngo ngo Kagame n'inshuti rubyiruko ejo bundi hari abonabonye birwa bavuga ngo amateka y'igihugu ni ukuvuga ngo umwami wavuye ahangaha ngo aragenda yica abantu baba bari mu ntuza mu nkuru zo kwica amateka yo kwica nyamara twebwe turabona duti mujye mwumva perezida w'abarundi Ndayishimiye avuga ati twebwe tugomba kurema nabo bige kurema ndumva ari iryo jambo ryo kurema bige kurema baremere igihugu kandi igihugu kibatezeho byinshi urakoze Serge
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi reka ngushimire ku mwanya muhayira ditahuka uyu munsi kandi dutahiriza abakomerede bose turabakumbuye nzakomeza muri iyi minsi ni mwongera kubona undi mwanya igihe cyose muhaye ikaze kuri ditahuka dukomeze tuganiriza abanyarwanda mwakoze cyane umugoroba mwiza
urakoze cyane Serge nawe kuba waradutumiye ukatubonera umwanya nzi ko anyu aba ari amasaha y'akazi wagombye kurimo kwirwanaho ariko rero kuba wafashe umwanya n'iby'agaciro cyane ihuriro nyarwanda ndetse n'abanyarwanda benshi n'abadukurikira barakuzirikana kandi ibyo tubibona mu butumwa bwinshi babanditse ku biganiro bakoze wakoze cyane
arakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ari mu gihugu cya Afurika y'Epfo nkaba nakwibutsa yuko ari umuvugizi w'abanyarwanda RNC ibiganiro rero duhaye harimo inama nyinshi mu bitekerezo mu bizirikane wumva ufite ikibazo ku byo twaganiriye wanyandikira byaba ngombwa tukazashaka Mutabazi akaba yakongera akagira icyo abisobanuraho mwese twabanye umugoroba mwiza aho bwije igitondo cyiza aho bukeye turabakunda kuri radiyo itahuka na hejo turabakunda mwese
Just to let your mind find out. So I twebwe nk'abanyarwanda kazi zariye inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baharanira impinduka mu rwanda